Ngiphele iminyaka ngizula ngifuna isandla sami. Angisasiboni, angisakuboni. Ngiphele iminyaka ngizula ngifuna isandla sami. Mina angisasiboni, angisakuboni. Yeah. Uma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Sebathu ma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Oh ay.
Angisakhoni nokulala ngicabanga. Angisakhoni nokulala ngicabanga. Bengithe mina ngizofaka indandatho. Obefuna wena yedlala yakaliboni. Umtshe langixelele mayena ma-high hopes. My girl, you the rappers in my collection. Sungalahli themba, put your faith in me.
Sungalahli themba, put your faith in me.
Uma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Sebathu ma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Oh ay. I'm in my feelings. Thando lwakhe injabulo, I can feel it. Hlezi ngijabulile manginawe. Sando sami, ubambo lwami. So far sahlane my love manginawe. Manginawe. So far silahlane manginawe. Hey manginawe. Uma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Sebathu ma uthi lethu makoti la ekhaya, woza la kufaka indandatho. Thanda wena wedwa my darling. Oh ay.